nampenda moja, sitaki mwingine, msini waze. Namtaka moja, simtaki mwingine, msini waze. Analia, analia, analiaga, hakini dunia napaka waga. Nalia, nalia, naliaga, hakini susia na chacha waga. Hivi ukumba naitaga kupendana, siwezi kula bila uyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapeti, siwezi kulala bila kaka fiala. Napenda msichana moja, mweupe kidogo, mweusi kidogo. Nampenda, mpenda msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo. Hivi huku ndo anaitaga kupendana, siwezi kula bila huyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapenzi, siwezi kulala bila kaka dada.
Anani kosharo, anani rusharo.
Hizi ni shukari za kila wiki.
Anani kuna kuna, anani rusharo. Anavyo pita, ananukia kama malaika.
You. 40 people. Loving you, they make me forget, say I get problem. By the end of the night, enter bathroom, fresh up. I want to flex my love, I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves.
Mungu baba tusamehe tumelewa, hii dunia dunia kuna watu wanaboa. Mungu Baba tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera.
Chikiri pa 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 pulipu.
Chikiri pa 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 pulipu.
What do you mean you give any giwa? In you na pungu giwa. Chigiri pam 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 pulipu.
Chigiri
pam 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 pulipu.
Kuso penda mini kifanikiwa wote va 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 yo.
Va 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 yo.
I'm feature. ficha kwa pani,
inamficha.
Namficha kwa pani, baby wangu namficha. Namficha kwa pani, oh. Ah, eh. Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani?
Ona mafisi wale, wanavyoitaza mapisi pale, Yogama na wadisi wale, baby wangu wezi kwenda kirahisi pale. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demu na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako mi wangu. Na ficha, na ficha kwa pani.
Hala.
Na ficha, na ficha kwa pani.
Na ficha,
nilikuwa na wanangu kina chino, nimetoka
badani.
Nikawa na wanangu kina papilo, nakula madani. Nilikuwa na wanangu kina po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina boy, ndo ikapita bebe vani. Sina zario, bebe imewaka na show,
show kari.
Sina kebunda, bebe imetaka by show, show,
show kari.
Sina zario, bebe imewaka na show,
show kari.
Sina kibunda, bebe imetaka by show, show. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo. Supu, 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 supu. Aye. Niseme, nsiseme.
Sema.
Niseme, nsiseme.
Sema.
Uyo mtu, anauta, kasa, ma. Eti ni semen siseme.
Sema.
Ni semen siseme.
Sema.
Uyo mtoto anautamu kazali mama. Aye. Badi. Achino wana man. Oh. Papi papi la. Abwai wana man.
Bati shengo masasema tante. Clio, driver, away, unjan man, go away the last man, ngafulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man, away, unjan man, go away the last man, ngafulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man,
sikujua kama ulishamposa, 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 nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mini kimtosa, AJ, AJ, kumkoleza.
Muzi kanguka kwa muza supu, eh. Hello. Supu, 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 supu.
So,
aye.
Oh,
niseme, yeah. Niseme,
yeah.
Niseme, yeah. Niseme.
Mie, ni wewe, ndiye chaguo langu. kusema na komwe ilo nalo lipenda na mdomo.
Bosco, 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 Bosco. www.gmail.com.
YingaMedia.com.
Hizi zote unazipata kupitia YingaMedia.com. Hizi zote unazipata kupitia YingaMedia.com.